Yeah, Mr. Good Vibes. Shout out J Cash, J Moon, Alphabetical Slaughter. Yeah, it's mwana mulu vale in the building. Punda ponati ela ela waka wata po wai hopu muli che. I'm killing it in it, Jose Popama wanna be. Mwachepa sana mfani kamubwele koba mbili. Zina yanga ine iya mbila leta si. But indabwa magelo wafuna ni wapase di. Badabwa pene hapa nafika paleta I. Nisikile mundu wanga ne ya make it look easy. Future king indine so hip hop we it is safe. Volo la uza menyesa we so full of ref. Ni wangono wali munga ine Nepano F. That's why all of us one day in a I don't give a F. Neso rapa choka temi ya mabagi jin. Mwana maya tipati mentality ni ya kuji. Nipase chabe zanga nigga don't tell me to pitch. Pali mane ni nasi ilapo X full of H. Nifuna ni jemo tiza futa na wakai. Mfoma kukujua mutu mwonga ni small at the eye. Gasuka mbandrama ni shukamba for my jet. Nina dream yote yako nyimbo na wajusi J. Mahete wa wishinga kutinza kamveke. Bazambia iza vina fulu ni chanda na yeah. All I do is win in a don't take the L. But on I in a fest you gotta train him on the rail. Line, line after line in a game. Wabakuba nyonga malo wapa manje DM. Mfani kachema fire emoji ali 10. In speed ya mavesi munga chabeni pa TBN. Damn, easy week asendi sema yo. Bakopa la polaka atibwanji chera yo. Mugemu mwano umumuna paka wao yo. That's why I keep a small seko munga ni small letter O. Kufika chenu fika nankala na topic. Mwesi muziwi kafuluni wako OP. Weba ngati chile hapa manje balikunga. Bazimvela ukali kano ni kababikyu. Ni idia nkutye nova mahala. Gelo wako na mupasa maraundi ya tatunga super na ara. One date za kapanga sense. Balibine ni dumile phone holo cheka SMS. Fresh, I got kicks ngani karativa. Gaiba ni opa mwewa yopela kuvisiti. Wanga niyo vya mugemu umubali few. So no mercy, uzive che I'm coming after you. Uko siku rapa wa imvela kwa ivinga. Ufu na kuni challenge ubweleche vis-a-vi. But love life yanga you don't have a clue. But ichichi dezi ineshima WCW. I love my girl sticky onela che kuma ex. Anyway, zara side hapa nilichemu flex. Ni pushing ama fouls on a daily. Ni haso no chipale usadabwe ni kagula makex. Lelo ndepe usa ziba why. Why nili fly wa gai kurapu niba mvesa dry. Ona hawa they already dead. Nifake popa list ya top 10 rappers ipa Z. Klush, Mr. Good Vibes. Dajam.com Premier.